ZWAP.com.
So doing it. Big one for makeup. TMV.
Chuchu love.
Kia tai kuwa tai ye.
Maselan.
Zambia wabon. Baja. Nigga we belong. Ichin purupa. Apa pene chile vwae kwa kuchiturupa.
Daddy baba di omundo. Kole vwae umba de boy.
Pavini ponota pashidi Mwanisunge file mamu industry. You pull them pama wheelchairs. No seeking for help from somebody. Pano nafko wanga for nobody. Everything on earth is tempulo mufulo. Munto sakama na kadi muitobo. Sendo na senda chari fina brother. Ipuma iweki munga nikuleba. Kumbombe kulipilanga yango. Destination imuafika wangu.
Baba jilo mundo. Kole vwaya umba kewali.
Ngeo chila teo tansi kanga kutai pulese tuise tosho kushitansi kakapta chila baba nansi naba na wakale bonari na wana pali leno naba na wotuliva na waikuli la feta tutekwa na ripu tanzi mfumu no vice katieka kufwa bote ni machine kwa ntekanya fima pila wale show kusunga tebe tenganya batila toli kwa tabibu pati taba pekanya uyomu loma wale funge chino robo vekanya
kwa mfumeka TMV kia tae kuwa tai yeshi na mchichai na fina.
Anton, Selomelo, Gaza, Miguel, Jonas, Dem, Nazis, boy.